Kibuli kibodi.
Tanguni potumboni mlishoanza ni kusema, mama kujifungua sitazaliwa sara. Kabla sijamana ni paka leo minaema. Msichokijua na nipambania sana.
Kila siku mikiki mikiki kuzima angu niziki mnajicherewesha. Kuna mina saka niziki wao naeka jilasi unajikondesha.
Wenye chuki na jilasi
najicherewesha.
Mie nipate utaki
najikondesha.
Kutuwa maneno unaki
najicherewesha.
Moyo kuwefazi chuki
najikondesha.
Si wajali mie mnayosema. Si wajali mie mnayosema. Si wajali mie mnayosema. Si wajali mie mnayosema. Kesho kiyama, tutasimama, minajua mengi, kwangu mie mnafanya. Kwenye nafsi yangu mienda mengi, maneno maneno mwezenu sipendi. Kazi kucha nye kunisengenya, mnakao vikao kazi kunisema.
Ingekuwa jonge kwa mto aliziki, au kwa godi zambi zako hazifiki.
Kila siku mikiki mikiki kuzibangu liziki mnajicherewesha. Ona mina saka liziki wao naeka jilasi unajikondesha.
Wenye chuki na jilasi
najicherewesha.
Mie nipate utaki
najikondesha.
Kutuwa maneno unaki
najicherewesha.
Moyo kuwefazi chuki
najikondesha.
Si wajali mie mnayosema. Si wajali mie mnayosema. Si wajali mie mnayosema. Si wajali mie mnayosema.
Watoto chagani is gone. Watoto hapa story. Na wekwe bewe Duli talenti Tompo Yuma kiniga. Wee
Daily goma kapuja we Duli kibodi.
On the mix.